You don't come on in gay. Maxos Matuazan, you know what? You know what? The jump is loud in my phone is zero.
Lamala Bovani, Benga Gabena, Niambekuma. Bola, when you get a kela, Kasi Kumbali, Akuplea. Hati mundu weno chetekela, kasi kumbali ya kuplea. So hivi, nivile kenge, malabu, nivile kenge. So hivi, nivile kenge, malabu, nivile kenge.
Hati kabena, ninga sove precha.
Uo, precha.
Kabena, ninga sove precha.
Uo, precha.
Benda benda usiku na musu wa mapulecha kuyapenda. Olo ukafuse na mutenda. Aza kamba aga nikandenda. Nizingati sene na sipenda. Olo uzipendele. Nizingati ungalip na kupenda. Upenda. Olo nikupendele. Ungavuke na kupenda. Kazi ukali kundi kwezi sa malenda. Yue ya gangi wa kuyuma malenda. Malenda. Nikabona ukapita. Nimasia fuse na fuchi. Nikabona ukapita. Nimasia fuse na fuchi. Famada, famada, vidibad, famada, famada, vidiba, famada, vidiba.
Famala bovani, benja kabena ni ambekuma, mola. Famala bovani, benja kabena ni ambekuma, mola. Mundu weno chetekela, kasi kumbali, akuplea. Ati mundu weno chetekela, kasi kumbali, akuplea. So hivi, nivile kenge, halafu, nivile kenge. So hivi, nivile kenge, famala.
Ati kabena ninga sove brecha.
Uo brecha.
Kabena ninga sove brecha.
Uo brecha. Brecha. Ati love love. Uo ati love love. Ati love love. Uo ati love love.
Ati bena mazibanga.
Kamba ka love love.
Ati bena mazibaya.
Kamba
kala bura bu. Ni to kontolo.
Kontolo.
Ni pase tu vini tu tatu mapotolo. Ati kapen, tinga chitiwe kontolo.
Kontolo.
Kontolo. Daba, didi, uma brecha. Daba, nikagi wako sova brecha. Ati vamalavu na vileka, vileka. Vamalavu na vileka, vileka. Nga kuwisa matiaka, matiaka.
Vamalavu vani. Benja kabena ni ambekuma mbola. Vamala buvani. Benja kabena ni ambekuma mbola.
Mundu weno chetekela, kasi kumbali ya kuplea. Hati mundu weno chetekela, kasi kumbali ya kuplea. So hivi
nivile kenge, malabu,
nivile kenge.
So hivi
nivile kenge,
vamalabu,
nivile kenge. Hati kabena ninga sove brecha.
Uo brecha.
Kabena ninga sove brecha.
Uo brecha. Brecha.
O Simeon, O Jabez, Isaiah, Amake son, Amake managers. Don't forgetting my young brother Messi, still 95, Isaiah. Double G, Simon Mangomola, Sarah Mkula, Dao Dizzo, Isaiah. Young Musa na Chansa, I see ya. Can't you change your dollar max road, I see ya.
Yeah, it's who on the mix.
LGSwagmusic.com.